كون هو عمل كون شام بخل دنيارو دون كرن كام عدن scholarship لسي ينو سكو ما عدن United Nations كو كتالو نيويورك مركز كبعدي قف كو سؤال قالو delegation لسي ينو commission لسي ينو ورقد يو papers سو دياريان رئيس ينو كحد لان ماشو قالو مشكور كو واحد general assembly كو so محل جري أنا commission كان لسي وها commission كو criminal justice and crime prevention
معناه جودي ده ان عدالته iyo ان kahortaga dambiyada
hukumka mid qana wadmaha oo hukumku nooliin hukumkaas oo hukumka oo lagu tagay wadmaha isku shaqeeyaan so wadanka liisi waa Spain halku dhahay inuu taageeray so shaqadii waa runt in research in soo bilaabo oo xaqdu noo qoro sida uu taageeray lahaa magaciisa wadanka Spain so maxalla jira alxamdulillah since jimcihi uu bilaabnay marka soo diyaarisan warqadii xaashid marka soo diyaarisan ka hadla commission ko international terrorism ka hadla
marka aan ka dhex galo marka hore ardaydina 1500 ka qayb galeysay ana fursad u helayay ina scholarship kan ka qayb gashan qof walba waxa la siinay dal uu soo daraaseeyo oo uu cilmi baaris marka hore ku soo sameeyo kadibna uu la yimaado golaha amaanka oo uu sharaxaad ka bixiyo ama difaaco
in the far east in sharaha wa mentioned diplomacy samaha so was ya hasad masho so as ya hasad qof kale wuxuu inuu ma in bisu dafaa bal wuxuu hatta inuu tusu wadankiisi wuxuu qabtay wadankiisi uu caaban gar wadmaha kale to inuu mataqana inuu in alliances is in a coalition is with other governments kale to so there mataqana certain issues lo tackle ran so ana ka commission kani hooga saarna inuu ka hadlino arimaha oo terrorism ko dadka ma taqaan
argixisada
ha sax so amal runto alhamdulillah shafadi oo ku guuleysteen alhamdulillah ino quraan delegation keen commission ka ino the international terrorism because it's going to fall so shaqadi ino keen jawaab just ma taqaan jawaab tan si su'aal uu keen ahead so solution ka ahead ino difaacno through ideological dinto dinto da jirto dinto mid xana ku falaaday oo si kala duwan ka dinto soo aniga shaqadeen waa in isku keeno wadamaha oo most affected by libkan waa Somalia waa Nigeria waa Sahata waa Afghanistan Iraq iyo Suuriya meelahan
marka adigu waxad matelaysay adigu gudidin waxa matelaysay tusaale adigoo kale dalka Spain oo miiska Spain oo kale fadhiyay
miiska Spain fadhiyay so kaliya ah because I'm a single delegation. So the delegation moved to Scotland. Half delegation, half water and sea, and special guy. But in another big skill guy, London came. Half delegation is see Saudi Arabia. One so so cool. No can. So what half water skill guy is see or Spain.
مرك
Spain يدخل في الدفاع.
أوكي. مرك ممكن أقولني ما أدنو. فإذا كتير تام حيتهاي مرك كل النظر نوع عن إلا بابلو.
هو more like دنيارها especially عن Somalia so majority of the time أرجع لدتك دنيارها ويش كبدها Somalia لما تقارن سو قالن سياسة سو قالن international affairs because Somalia وطن ولي لما تقارن كور حروس عضو حرمر وس عضو سو ولو بعدين دنيارها دين ما حبس دنيارها وجوجا مقدسه هي Somalia جوجان لكن دنيارها أو Europe هي أمريكا كي كندا جوجان you know بلابن حدنا بلابن إنه سو قالن سياسة international ما سياسة local community go walo baahi wajigeen in soo saara bananaanka in Soomaali wajigaan Soomaali wanooliin in Soomaali wax loo qaban karo so aniga wij aniga maasho ku farxsanaa in waxa wiilka Soomaali oo soo staagay United Nations soo staagay wama habis in wadanka Spain dafaahi walakin as a wajigeen in loo jeedo wiil Soomaali oo wadanka representation ku inuu seenayo aan wadankiisa inuu wax qaban karo because alhamdulillah markii oo general assembly tagnay maasho ku arkayna foreign minister ka talyaaniga kaas muqtasamad kaan لان جلسي host كده an event كان so foreign minister كمان كمان تار حالي ما كاركنا all هذي قلنا الحمد لله وما thank you وما سنتين for collaboration especially had the famine كده بس عاد الصومالية more awareness تدخل جلسي أبارت كجيت الصومالية سعدان plus in low شقي how to good government in Somalia ينو بحب عليه
وان قلت إن نحكلك أول الدنيا إن ما إسهشين أدق واحد متلسي دلك صراحة een Spain oo kale bad ku metelisay daraasadaada iyo waxyaabaha aad soo urursay cid Spain ka socota mees aragteen oo kale oo een ku tiima ama kula hadashay
ha so ama qofka active fadhi waa wiilo ah wiilo gabdhaha oo Spain ka maadan but what the glissy Kenya had
Kenya
they see. So عمل first omelet in Somalia لكن Kenya but it's okay no problem because it's good middle مقطع problems كده بعد تدرس Kenya كجرتوا.
Somalia إنه متلسي.
ها ومتلسي ها.
يا متلسي.
ويل أو منطقة كامادي مكسيكو كامادي أما متلسي. So أنا جي ما ذي إن إني ويديو ما منطقة كورم for example Somalia منطقة strict اللي بعد تدرس good governance كوف poverty. So you know government في عن إن لسكرو you know tackle great problems of منطقة of poverty. So I of course expert muktay law qofkaso wuxuu ku aqaan wadankiisa kaz wadanku ku kamaadwaan so dad kale oo Soomaali oo difaaciyan ani maadan
laga
hadlo governance ku Soomaaliya in laga hadlo samirka laga hadlo in laga hadlo how to improve intaqana the security problems in Muqdisho for example
nin akal hadan ku idag maxaad baratay caadiyan in haatan oo maxaad ku jirta
yeah I'm had the jamaa ku dhaxjira University of London ku dhaxjira I'm studying international relations and global politics.
In siyaasad xiriirka caalamiga ah iyo siyaasada dunida.
Siyaasada dunida.
Waan gartay in maxaa ku kalifeenad xiisaysid siyaasada dunida iyo xiriirada caalamiga.
Wanto wiligay had interest muqtahay in siyaasada ma aha just in internationally but in local community because maka yara markii oo shan sano ka hor iskoolka ku jiray isku sharaxay in parliament ka Birmingham magaalada Birmingham in isku sharaxay youth parliament kisi. Dan yaraha parliament ka asku sharaxay and meshes ka blabo ko ina mudkhara ina mudkhara injalaago siyaasadum hatta ay politics illegal ka iyo of course most likely local community work so meshes ka maade my love for politics runta asku sharaxay ko back in 2012 ki youth parliament ko of United Kingdom
wangat in daada duu imsijir
low 21
قبل لما تنشر بعطي إن ما حد عشره مستقبلك ما حنيد هذا كتيرة
نيدي رنتو وما لك سميدي ووز بدلا عمل الحمد لله عمل سنس أو ما ذي يونايتد نيشن كمانتو ويكان كان أو ما ذي إن ده هي مور مور كل فرع إنه واحد كلا تيمجرس قدونك إن رجعت تها opportunity ثانية تيمجرس تدك يدن يراها إنه واحد كبسن كرام بلكن أنا جو as a future كيجي as a time being إن شاء الله كنت قري هذا after graduation كي next year إنه كتورة مدقة ماستر تيبي إن شاء الله and then مركز كبعدي إنه قانك قارة هذه international affairs قاليو هذه local community politics قاليو
قانك
قارة next year إن شاء الله كقارة قانك
أتن هل مركون نقطة كلن كيني محاك صوب حي جب الجبدي وكلم محال لدين شيء مركي ضاد يوحي صور لما دين إن وقت انتهى لاج أي سعودي
So General Assembly as well as go maadi as the senior awards ki iyo mutaqana dadka akal bihi best delegation iyo mutaqana dadka ku ficnaaday oo waxa uu hadal ficnaa iyo speech ficnaa iyo research uu ficnaa inta isku keenay delegation kale si scholarship dadka la siinay ino sanad kan again in maadi more conferences in Dubai ka dhacayo iyo Rushka ka dhacayo iyo Francisca ka dhacayo sanad kan insha Allah alhamdulillah wali si scholarship ino June kan ina ka qayb galo barnaamij isku mida in Francisco iyo dan October iyo November in Dubai iyo insha Allah magaciisa Rushka in ka qayb galo waxaan soo wax ku tagay hadda waa interview kan doon in ka hadlo inuu waa magaciisa dan yaraha diaspora oo Canada iyo Europe iyo magaciisa Mareykanka in soo raadiyo opportunities wajirta
fursado badan ba jira marka inay soo raadiyaan baad kula talin
soo raadiyaan is honestly there's so many fantastic opportunities out there
imisa dalba ka soo qayb galay salaxaan oo fursada la siiyay salaxaan in dhalinyaro metesho
waa 200 iyo 200 200 wadan
200 marka waa inta qaramada midoobe ka kooban tahay iyo dal walba fursad loo siiyay in cid metesho
kulli oo United Nations ku dhaxjaro la siiyay boos Nicaragua Somalia Burkina Faso kulli qofkas wadan la siiyay
marka waxyaabaha aad ka hadlayseen ma mowduucyo la soo diyaariyay ba ahaydeen mise idinka laftigiina mowduucyo abuurayay iyo iskaashi inaad wada hadashaan
labadaba so call ahead of why waxa sadex maalin ah conference kan maalinta koowaad ahayd mowduucyo la soo diyaariyay waan su'aalna si obviously aniga commission ka hadal karaa bas runto laakin commission key waa commission soo diyaarinay sadex topics soo diyaarinay why human trafficking so magayis way ogtahay dabadan
tahriibka
iyo Mediterranean kan mataqana Libya maalaan ka sababaxo badda soo badda ku dhintana laana haysto badda ku dhintana mataqana oo talyaanigu doonaa ee Europe soo galaan Soomaalina ku dhex jirta problem kaas that's why markii li imaade wiilkii imaade oo i weydii question kan wada why oo danyaraha Soomaali jooga oo badda soo doonta soo karaan in Europe maadaan I say to them is because bad governance, just the government could be more dowlo xuma jirto, waa inaa dowladdu inay hadda bilaabto waa inaa focus ka saarta dhalinyaraha oo Soomaaliya jooga, xoogana saaro kuwa dadkaas oo dadka waddanka dhisaya, maaha kuwa diaspora. Diaspora diaspora oo ku tagalay in contribution siiya
lakin
yes, lakin problem kale u baahay in xoog la saaro, investment la geliyo dadka waddanka ku dhashtay, dadka Soomaalina caadiga.
Mawduucyada aad maalmihii dambe idinku abuurteen ee doodeedo kale aad adigu hindistay ee aad qaybta ku lahayd, maxaa ka mid ahaa ee laga hadlay ee aad wadamada kale ee tusaale ahaan midooda Yurub oo kale, dee Spain oo kale aad matalaysay, midooda Yurub bay ka mid tahay, aad midooda Yurub oo kale inta isba haysateen aad ka doodeen, maxaa ka mid ahaa?
Okay, so sanadkan special topic was special topic oo laga hadlaha in the General Assembly on Septicum, because waa mawduuc waa oo maaha la soo diyaariyay, waa mid qof kasta oo kas majority oo students commission jooga, waa dadka siyaasadda bartay, waa dad oo international relations iyo politics dadka bartay waa. So question ku ah alga xalli the importance of Africa, alga xalli meesha, so how loo dhic lahaa sustainability ga oo Africa, oo la soo saar lahaa economic growth of Africa ina keliyad wax dhisa
karto, ana kobaca dhaqaale Africa inay isku filan karto,
because waxa la soo saaray waa because Kenya for example iyo Somalia when it comes to mobile technology because but the problem is mobile technology waxa haystaan hawlada iyo telecommunication laakiin ma haystaan infrastructure ko,
they don't have
bismaha ma haystaan iyo mudqana
wadooyinka
iyo mudqana mahalla warehouse iyo guriyaha meesha in wax lagu dhisi lahaa, in actually dhisi lahaa government ko. So unfortunately waxa loo baahay hadda waa hadda 21st century ku dhaxjan, everything on mobile, everything on wireless, in la qaato ideas kan oo entrepreneurs kan oo Kenya iyo Somalia inta joogo, in la soo qaado, combine them together and actually form a civil society from that,
macnaha in la isu geegeeyo aragtiyaha oo loo soo bandhigo dhinacyadan kala duwan oo dadka curinta leh iyo waxyaabaha banaanka loo soo saaro.